Jaja made it.
Donny Andre, Wisdom Music. Olibono ziba sukari, kukonza kechikanga marwele. Jako kuhakio kwenda, baby, kama unanipenda. Nitakupa moyo wangu, ikiwa unanipenda. Maisha yangu nakamilika, nikiwa
nawe.
Love me, love me. Love me, nakupenda na kurata. Love me, love me, hawako wanajeni kugoza. Love me, love me, nakupenda na kurata.
Bubura hobi sobera, ntabana, hafilo muto. Nisa no buraire, ntawa. Ntama nisa nijoki, nyesoma bubura.
Love me.